toni mon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskara mon dande fulɓe immorde Washington. Komin woni ceerno mo Doumba koyene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi hande toɓɓere wotere kalten dow mum. Donald J. Trump ko kanko Amerikanaaɓe ɓen suuɓi ko ardoɓe e nder duuɓi nayi aroji ɗi yeeso Kamala Harris. Ɗum woni ɗiɗaɓum lamɗo folliɗo yo artu ka laamu e taarika lesdi ndi. Holno ɓiɓɓe Afrique jooɗiɓe Amérique ɗo jaɓɓori on kabar en heɗoto yoga e maɓɓe e nder o taskaram hertinaaɗo. En jahan kadi Abidjan, taskoɗen holno kabar o jaɓɓora ka laamorde Côte d'Ivoire.
Natuɓe toon mbaala kayde ɗen woyno artiraɓe no hani ni min manage
min na woodi gaɗa Donald Trump saabu Donald Trump yiɗa bonude reedu.
Donald Trump ka suudundaneeru kadi holko wonata battane mum e dow yuɓɓondire hakkunde Ameriki e leyɗe goɗɗe. En ettoto faamude ji'ande Amadou Diallo yaakorɗo Sénégal kiɗɗo to Paris e Demban Dongo hertorɗo dawro.
Ko hitaande heeriinde Amérique heewɓe njeeti kelan walla danndiri wonkil ankil ko fii moƴƴere.
And that reason was to save our country and to restore America.
Ko woni nde moƴƴere ko hiwgol dande leydi men ndi e heɗintingol Amérique. Jooni noon en huwaykon ko farliye ko ɗo famportoɗen ɓaawo duuɓi nayi angal nanodiral ko wakkati fottugol arani en. En imman to haa wona polgal ngal waɗi en huunde wootere. Awa mi faala on andinde ko haa honto ɗum woni teddungal. Mi weltanto on sanne leydi Amérique, mi wedditotaako e ma.
Donald Trump ƴetti konngol kisan caggal médiaji ɗin fellintinde kawu makko e ɗi suɓngooji hoore yaaku talata jowi sappo e goa ɓuru. Amerikanaaɓe ɓen suɓikemo junngo dow yeeso jukkolanɗo Kamala Harris. Mi ɓangina wonde Kamala Harris ƴettuno konngol e alarba bimbi wote ɗen. O inni o noddi Donald Trump weltanagolmo e dow kawu makko ngu. Ko wano noon Jo Biden ardiiɗo leydi ndin e alkamisa ƴaɓɓiinde. Ɗum siifi lontondiral laamu e dow deeƴere ka go'a ɓuru aroru. Keɗoɗen Kamala Harris e ko min suuti e yewtere makko nde.
Wattande ɗi suɓungoji wonaali no faalirano ɗen no, wonaali ko wotanɗen ko, kono heɗelan mi yewto on. Daygu fodore Amérique ɓen jalban han pooma. Fadde hiɗen jokki jippiro ngon. Adi ɗo seeɗa yewtiduno e Donald Trump hoorejo subaɗo o. Mi weltanimo sabu kawu makko ngu. Mi yettimo kadi wondema min wallitotomo kanko e ɓe o gollidata ɓen e nder jaɓodiro laamu ngu.
Joni noon jahen Nouakchott, mi lamdi Demban Dongo hertorɗo dawro, holno o taskori ngu kawu hoorejo république naaɓe ɓen. Keɗoɗen jiyande makko.
On yimɓe pour mumin ko surprise, mais pour min en tant que analyste politique wona surprise tam ɗo ɗonno gila Donald Trump tan wonduno e Jo Biden kañum e ɗiɗi tan wonno haade Jo Biden woppide ɗum suku muɗum. Gila ɗon déjà victoire Donald Trump koko dessinno koko fewnuno ha fewi. Gila noon o ummi noon debbo o ari kadi suɓugo ɗo nde ɓe suɓete nde ɓe cuɓani ko wiyete primaire uji démocrate uji ko debbo tan suɓande wonno ɓe galano temps wawde suɓade e nder koye maɓɓe. Gila ɗon mbimi wonde Amérique ko wiya Amérique ko debbo meeɗa ardadeɓe taw heddi noon debbo yehi élection kono haɗani debbo meeɗa gagnade. Gila ɗon kam ene hokkunoma in large victoire yeeso debbo o. Min hertoɓe dawru min mbiyata ko wonde ko démocratie Amérique yettaaki taw haa ko debbo no ardotooɓe. So wi diri ko démocratie Amérique soit wonde mature haa ko debbo no ardoɓe. Ɗum noon ko ɗum woni caɗele gajiɗɗe.
Mbiwɗa democracy America hewtal don taw holko dum fi
wadi mi halde dum ko America boyi wonde America kono debbo meda yettade won nokkuji won meda occupe de odo place
tarika no jonnuma gonga ha feondo do e anko a hertordo dawro ko misal hongal ngu kaw Donald Trump mbawi okkude Afrique
e dum way hokkude Afrique won gede won go pinal e famde wonde politique mo yimbe cikkanno ndeno amerikeji kanyen garani hidaade yimbe tan en nawta himen hande shin sa nangi det ko mbiyata jango aduno ko Afrique woni jodon baye jango aduno ko Afrique woni Donald Trump ne andi dum il est obligé de hokkude o wadde hokkude be ngo yobe ngare njotoden ngare kalden ngare mbadden masara ha on saha e dum gasa wona nafoore Afrique
hertordo dawro Mauritanie najo hediden do joni jahen Abidjan lamorde Côte d'Ivoire taskoden no kaw Donald Trump jabora ton nultondirado VOA fulful de Abidjan Amadou Diallo neldimen jantore mum
subagol ardotodo dental lare Amerique dubi nay kala ko hunde hittunde e yidube dawro humpitibe ko fejjata yadu non hikka kadi Donald Trump e Kamala Harris no mari yidube be e der Abidjan wano Abdoulaye Sow defowo yeya wondo ajami kanko ko Kamala Harris burannomo o weltorali gal polgal Donald Trump sabu e bore makko ko fewti e fergu ngum
be yahobe be ala kaydi be nati be ton be ala kaydi mo yino artiraade on non hani ni men men ko Allah fewno bernde makko nden o yidadu non fo yimbe aduna fo rawana artiriyabe tombe ko dum men me wi ton sino sago amen no dum men ngarayno ande wana wi do artiray kande zengo be walla ma do amerique ara meden huli
e bangi yidube Trump ben ko welo wana Mariama Diallo bi Burkina hodudo Kumasi kanyum hino welti ko taikon ko Orlando kiddo yaro dubi chapande jeetati foli kasuboji do
ayo dum waden salmini sonne ke Donald Trump bi election mirti Donald Trump min nao min nao diga Donald Trump sabu Donald Trump yi a bunu de redu parce que bunu de redu e ruda go wora ko min kam yi mi sanne to Donald Trump
e ko buri dudu de yimbe ben hari humpitaaki ko fewndi America walla tidina fi dawro lede janane wana Umaru Dikko malinaajo janginowo hodudo abobo kanko hari tode o yejjiti nyalande subongo
subirgal hora ko leydi America mine horam ni mi hebali jewdi dum sanne sabu dum mi walana non dum haaji sanne hono hunde fof ko habbondire bangal leede janande fof mi heewa wadde hore impliqué hen ko woni kibaru torrangon kale sahel nan non dum ni min ka buri wadde kam intéressé dina keddu inshallah
Abdourahmane Barry ko taskotodo dawro himo sifanaade en ko addi yo jama on durno ko fejjata Amerique e leede janane
digi on buyi wono enen balle men be Afrique ga men buyi e harno sabori Obama yo walli Afrique piji buy mais be yali tigi tigi on ko ni hagiga mu donc jama on bouti famu dara lami do Amerique ko Amerique lami na Afrique lami donc et puis piji buy kay e wano no Amerique me woni gollirde e hawre jidin mi do tanjini wodi ko satie jama on donc fayda ko dun hay jama on hebito dun do
leydi Côte d'Ivoire no tawa e leede de dental lare Amerique burata hu wondirde ka bangen gengu limore jago gal halfangal faggudu num holli wonde e hitande ujune didi e noga e tati Amerika sodanno Côte d'Ivoire ko fawi miliyaruji temedde nay e chapande jeego joye feccere
sefa
hibe tawa e wombe wallitaade Côte d'Ivoire e bange habugol kulalinkaku hara e andintinay horebe Amerika ben ko Barack Obama sakiti arde Afrique Donald Trump e Joe Biden lonti be moben ti pali Afrique taho Amadou Diallo VOA fulfulde Abidjan
A jarama Amadou Diallo horejo subado o dum woni Donald Trump no fodi ustugol choggeli banta faggudu Ameriki dannina hareji kono kadi amo ebbi nattugol dannotobe be mara dereji mi yewtidi e Abdourahmane Diallo katantejo politiki e rendo Ameriki do e Aboubakar Akumba Diallo jeinde yankejo ginenajo be okki en jiande mabbe e lamu Donald Trump e der dubi nay aroji di kedoden yewtere nde Abdourahmane Diallo mi adorama an ada tamjini ka Donald Trump latina gollugol de fodoje makko fof
arayno satti jabagol tigiti gongal landal on ko woni tun haray sen yiltiti ke seeda en taxi ke dubi nay Donald Trump lamino di ko honno mo fuduno ado laamaade ɗin duuɓi nayi ɗon e est ce que o wanno konko fuduno ɗon donc aray jaabawol ngol ko ɓuri kon ko wawno waɗugol kon ko fuduno kon o wanno ko wawno kon piiji goo fuduno tawino wawatano waɗugol kono piiji ko fuduno kon fo tawi wawi waɗugol ko ɓurɗi ɗin o wannoɗi awa ɗo kadi so fodi aray ɗen happi tegi tigi on o wawa o waɗa ko inni kon waɗa ma o eɓɓa waɗugol kono noon ko andintingol kadi jama on aray no woodi piiji goo no ga aray no satti waɗugol hay si tawi mo mari doole waɗugol ɗi kono aray no satti waɗugol don toɓɓe tati ɗen en habbimo ɗo o waɗayɗi toɓɓere aranere nden ko inni kon gereji wonɗi ɗin so laamike ɗi gereji ɗin accayi donc ɗum ɗon ɗen tangini o etta gere on ukraine to europe gere on israel e iran en tangini ɗum ɗon o ettato fiyo yo hippu par ce que yimɓe ɓen no habborima ɗum ɗon moƴƴa ko ɗimmum ɗum ko inni kon o natta jama on en tangini fi weltingol votanɓe moɓen o eɓɓay nattugol jama on en naali wonno nattiray no haalirta no par ce que ken andinki jama on trompe haalaji konguɗi makko ɗi no wonde no dolni ɓuri kuuɗe makko ɗen ɗon andinen ɗo fof ko président obama ɓuri nattugol jama o ɗi président ɓe sakkitiɓe ɗo fof kono wari kanko o haala kan na noon towirno kono ko kanko ɓuri nattugol jama o tan mum ɗum aray ko économie on ɗum ɗon aray o waɗay ko wi conflitele ɓay kon ɗe toɓɓe ɗo taki aray ko ma o waɗa ɗe siɓe yimɓe votanɓe no ɓay yo weltiɓe
Akumba Diallo e bangal yuɓɓodire adunayankoje Donald Trump no mari darande sertunde e darande laamu fewndingu e gite jeyndeyankejo holno yiruɗa batte ruttagol makko ka laamu e dow juɓɓodire hakkunde Amérique e leyɗe goɗɗe
miɗo ɓuri e tanƴinaade kala ka tawi Amérique heɓata ɓura fow ɓe yollotaako ɗum ɗon noon haray hina e Donald Trump fuɗɗi hina e makko haaɗata kono miɗo tanƴini e ngal ɗo Donald Trump o hakkilay si o huwa si on annditi oyatay o ƴettuno ahadi o nattay ko innete nelaaɓe makko ɓen Israel Jérusalem si on humpitiki si on annditi o nattunoɓe Jérusalem kono ɓe Amérique weldi ɓen fof jokkaali mo o anndi ɗum no hersinani leydi tawori hino mari doole hino naɓidi e yimɓe boyi hino walli kadi leyɗe boyi ɗum ɗon ko goo ɗiɗi miɗo tanƴini e ngal ɗo Donald Trump hakkilay e ko watta o way hara ko ɗum ɗo woni sakkitoru makko laamagol ka leydi ɗo haray o hakkilay kala ko o watta e nder adunaaru ndun ko miɗo ɓuri e tanƴinaade o fodi jama on wondema gere yiɗin o ɗoytayɗi o fodi jama on wondema o joɗɗinay ɓe haɓooɓe ɓe yewta o moƴƴintina hakkunde maɓɓe miɗo ɓuri e tanƴinaade ɗum ɗon ko fodaari sattundi kono ɗaɓɓowo laamu foday ɗaɓɓowo laamu fenay ɗaɓɓowo laamu munnoto gite ɗen on tigi ndaara ko heɗotooɓe mo kon welata ɗum kon o haala ɗum ɗo miɗo tanƴini ko ɗum o waɗi
Akumba Diallo Abdourahmane Diallo mi yetti on njaarama orngal suɓngooji ɗi juuti addi masiboji e konnguɗi muusuɗi ɗuuɗuɓe no habbino ka Amériki wotani ma wi'en lammini debbo ko waawno wonde aranal e nder taarika lesdi ndi kono ko Donald Trump waawi sippude ma wi'en yeeyude eɓɓooje dawro makko yeeso Amérique naaɓe ɓen mi lamdi yoga e Afrique naaɓe jooɗiiɓe Amérique ɗo holno ɓe sifori suɓngooji ɗi e kaw Donald Trump keɗoɗen ɗo Kourayra Moussa e docteur Hassan ɓe fof ko Nigerianaaɓe jooɗiiɓe Amérique ɗo
ko waɗi Donald Trump heɓi president elect ko mi yiɗi ko faari yimɓe baturo en ɓen ɗon jeyi mettidi e banndiraaɓe maɓɓe ɓe mbiya yii e rewɓe maɓɓe worɓe maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe ummee njehen ngaɗen kokken Donald Trump kaawu ganto en gaɗaayi noon en keɓa o debbo ɓaleejo hanko warata heɓa kaawu ɗo ɓe mbiyataa en ka amma ko mi anndi noon no mi anndiri jooɗiiki e Amérika e duuɓi sappo e tati ɗiɗo ɗum e mi anndi noon no ɓe ngaɗata ɓe ngi'ata en ɓaleyɓe sannan kuma worɓe balebe don ma anduden ko ina Africa worbe balebe ngi at jabata debbo woni yeso mabbe don wadi hoki Donald Trump kawo gan worbe balebe fu jehi kama ako sannan don ma kufaro to e Gaza yimbe metol dum ko dum yiata e dum wara yimbe control bi dum accai wago kabeji e duniyaru wadi walliti Donald Trump sosai
wariki Trump o ustai hobbe garobe leddindi gam bature en so ki bawo makwa bo be don gada bayani yimbe dudi garobe leddinin wato immigration so be gido ustadum o farta be ngala dereji to dum bo yimbe meden garbe daga Africa be ngala dereji dum wawai dum hauti da mabbe to himmini di mako di America o wawai ona sahalaji Africa amma hanko gaba go'o dangantaka mako leddi Afirka na dun sosai hanko Trump do hala Amerika wanni mo o yida Amerika na sahala ji leddi ji goddi hajjum dum ya o yata Amerika fes ko ardini o yidu ko wada hala Amerika American nasa der hala ji mudum hanji to nasa hala ji leddi ji goddi o wi o yida hunu o himminai koni koni di fu di Ukraine di Middle East leddi la Araban ko en ton o wi o yida dum fu dum dala haure o gam o mobta shede den o mo ina America
fami taskaram o po hertinanado kaw Donald Trump e do suugoji hore yaabu Ameriki en jokkan yewtere nde gada ku fofi heddiji taskaram o en etoto famude holno leyde adunaru jaɓɓori ngartude Donald Trump ka suudu ndaneru e holno laamu makko battinirta yuɓɓodire hakkunde Washington e lesɗe duniyaru ɗum woni alhaali diplomatie ko Amadou Diallo noon diplomate jo Sénégal najo consul kiɗɗo Sénégal to Paris yewtata en fim caggal kaw Donald Trump horebe adunaru adondirno noddugol weltanomo tippude e duubi nayi makko ka suudu ndaneru gila hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi fa e hitande ujune ɗiɗi e nogas e goo ɗuuɗuɓe no habbi ka juɓɓodire hakkunde Washington e lesɗe goɗɗe mbayli yoro mangara nultodiraɗo VOA Fulfulde Paris heblani en jantore nde keɗoɗen
Amerik heɓi lamɗo keso Donald Trump fuuli fuɗɗodiral heɓnoogo hakkunde makko e biyeteeɗo Kamala Harris Trump woni capannayo jeeɗiɗo président mo Amérik gartugol makko noon e laawmo koko wayni deeƴnaani hakkille leyɗeele Europe ɗe wonde e fedde wiyeteende Union Européenne président France caggal nde wiimo bisimilla ñaaganiimo yo jogoro e jam koko suuti konnguɗi o wii leyɗeele ɗe ngannduɗaa kannje ngoni nder Europe ko maɓe daro ɓe daddo ɓe tinno so ɓe njiɗii folde ko jogoni ko arde joguido kongol e laamu France wi ko dum don gardido leydi France haali e batu mabbe kedo den Maude Brejon.
Président de la République, vous le savez, a eu l'occasion d'adresser ses félicitations à Donald Trump et d'échanger à ce sujet avec le chancelier allemand.
Jogui de l'âme allemande, Olaf Scholz, kanyum kadi, oui, Trump, pisimila. Siftoniro me kadi, hakunde leide leide, oui, ko esihilabe. To Russi, leide naulurongo kanyum e Amerik, me kartimo Trump, me bimo, hay goto wa wadde fere, hab endartina, ko iputiko to Ukraine. Fedde leydele Afrique de Neuwie Union Africaine kambe be bismaaki taw Donald Trump kono leydele hewde mbari dum Afrique ko wayno Afrique du Sud e Egypte. VOA Fulful de Paris Yoro Mangara.
John Garen e yewtere an min e Amadou Diallo on ko diplomate jo Senegal najo o woni buri duubi sappo consul Senegal to Paris yewtere nde no yowi e ko hasi wonude batte laamu Donald Trump e dow o yubbondire aduna yankoje kedolen. Amadou Diallo mi yettima.
Ewa a jaran ciarno mi salminima no feewi mi salmini hettotoobe radio Fulful de Amérique vraiment mbodo yettoon no feewi e golle modje de mbatton e ko balloton e leñol gol ngala e be pama ko yaate e aduna ko
anko a diplomate yo mawdo kalen ko mbaawi wonde batte artugol Donald Trump ka suudu ndaneru e bangye njubondire hakkunde Washington e lesde godde e der dubina yaroji di honno yirda dum
e gartugol Donald Trump to mbida to e galle danejo galle mawdo danejo no wayno Europe wonno min ko do burmi jodaade ko do burmi andude yim Europe ina jogi hen kulhuli seeda hande cadeede de jogi den hakkunde Ukraine e Russie e den gandi Ukraine buri tambi dum hande walluno dum e doole ko Joe Biden kanko suusni leydal Europe be wallude Ukraine bala ina darto Russie seeda donc so Trump ari don en wadi kulhuli seeda wonno Trump ardi ko e doole kanko jetti Senat. Gedal gongal ngal Europe ɗo ne jogi kadi kulhuli to bange ko commerce hono yeeyondirde hakkunde leyɗele ɗe eɓe kuli maɓe maw ɓeydu taxe uji ɗi pour hadde leyɗele ɗeɗo yeeyde toon addude toon jeygu toɓɓere tataɓere nde ina waɗi kulhuli seeda hakkunde to affaire Palestine e Israel parce que ayi adiɗo waɗde mo félicité ko Netanyahu hay sinno ko gonga ni e analyse uji ɗi yimɓe yurnitoɓɓe eɓe cikki juulɓe ɓe goto ni Trump no feewi en tout cas Palestine o ina jeeya e kulhuli hannde leyɗel Europe hono jogori ɗum wadde géré
eyyi a haali ko faati e haareji ko woni e wadde fewndo ɗo e nder adunaru kono noon kanko Trump dey o innuno arma o laami o ettoto no ɗum darora tentini haare hakkunde Ukraine e Russie kanko kan o wiwno e nder ñallal gotal mo wawi tun darnude ɗen haare dattanƴini ka o mbawa wadde darnude ɗen haare
o haali ɗum o wi ko ɗum ina jeeya e ko yiɗi adade régle de kono maɗum wat caɗele seeɗa ka caɗele ɗe koɗe ɗiɗi surtout premier caɗele nde soɓe nandiri haaɓe mbi eyyi joni en ɗacci haare nde hono yimɓe mbawi ɗum rewdade ha waɗe respecté wonno probléme o ko probléme keerol woni Russie koko naati e nder Ukraine woodi ko falti toon wi koye jeyande mum Ukraine sari holno ɓe mbawi nandirde ha ɗum ɗon wasa goto foof waɗa hen respecté wonno ko bangue jimbani toɓɓere ɗiɗi ɓere to oɗon bangue woni affaire koɓe mbiyata OTAN woni organisation France Atlantique Nord oɗon ino waɗi kuule ɗe gandanɗa hoorema woni sa ƴeewi kuule ɗe mi anda ko article 5 ina waɗi ɗon honto liggey mo fonnoɗo ɗon waɗede mo gandanɗa hoorema ko kanko e leyɗele Europe ɓe poti ɗum waddude kono eɓe pour l' instant so wi tan kanko tan mum régle probléme o accaɓe ɗum maɗum jiiɓo seeɗa to bangge ene nder gestion de conflit to bangge caɗele ɗe
joni si en ƴetti Afrique kiɗen gandi Amérique e leyɗe wonɗe ka falde Sahel juɓɓudi mum na ko feewi e ɗi duuɓi cakkitiɗi ɗo holno yiruɗa batte artugol Donald Trump ko laamu e jubbondiral hakkunde Amerika e leydi Sahel.
Aɗa andi Amérique eɓe jogii doole ɗiɗi ko kamɓe ɓuri ndaɗi aduna o fof e ɗeeɗo doole, woni to bange militaire e ndenaagu leydi ko kamɓe ngardi aduna o. Geɗal ɗimmangal ko to bange kaalis woni dollar. To bange men to eɗen ngandi hannde ko France ɓurno toon heewde jiimaande, kam gonno jiimaande leyɗeele men eɓe puɗɗiiɓe dañde caɗeele seeɗe e ndeer nokkumen o. Leydi waɗni ɗo riisu nana ara, kono hannde position hono darnde Amérique e oɗon nokku waɗata fawato ko hannde holno ɓe liggorto e ndeer Russie Amérique, holno ɓe liggorto e Russie tan sansat mbaadi ndi e ndeer Sahel. Kono so woni waɗi jokkondiral hannde Poutine e Trump, ma wodko ɗum wayli seeɗa e ndeer nokku men o, tawa ina waawi ɓeydude teeñude nokku o, ɓeydo yimɓe ɓe ɓe mbaawa rentude ɓura waawde liggodaade, ɓura waawdo hoolondirde, ɓura waawde suusondirde. Par ce que mbimaami ni Amérique to baŋnge sécurité, to baŋnge ndeenaagu leydi, e to baŋnge ngalu woni monnaie, ɗum kala mo ɓe njiɗi liggondirde hannde ɓe liggonoo, par ce que kamɓe ndaɗi aduna o e ɗee ɗoo geɗe ɗiɗi.
A jarama Amadou Diallo, mi weltorinde yewtere VOA Fulfulde, weltanike ma. A jarama
fe can weltinimo.
Aɗon jokki heɗagol VOA Fulfulde, Dande Fulɓe Taskaram e hertinaɗo. Joni keɗoɗen jiyanɗe heɗiyankoɓe amen ko fati e o alhaali mo wonɗen e haalde fi mun. Ɓe neldi jiyanɗe maɓɓe e ko ɓe habbori wiyen laamu Donald Trump ka tongode WhatsApp amen. Keɗoɗen.
Innde am Abdoulahi Mohammed, e mbiɗon nder gelle e mino fi Abuja won noon. Donald Trump waɗi zaɓe ɗum temmini, alhamdulillahi min minani belɗum zaɓe, sabu e tagaɗo mo mi waɗayno supporting hanko on ɗo Donald Trump. Ñamuki maako gaskiya mi suɗatama, mi waɗi celebrity sosai. To mo welirinmi hanko hanjum woni mo yiɗa yawan rikici ko shafi waɗuke supporti wondi leydi o gan edi haɓida e wondi sai mi luri hanko e mo ɓuri yikki mo okka ceede ɗum yaha ɗum natta sakani leyɗe ɗum hende hawre. Donald Trump Allah okka ɗum jonde jam.
Indian Jibrin Ibrahim daga ɗo Abuja Airport Road City Gate. America ɓe gaɗi zaɓe maɓɓe successful, ɓe kenyi, damuwa wala to zaɓe maɓɓe, ɓe keɓa ko ɗum tangarɗa. Aye neɗɗo bo nattai shago soda fi wurto successful, andama ko mo natti mo waɗi. Gaskiya da ndi leydi meɗen yana ma en jangai yanayi nonno ɓe gaɗirta zaɓe, biyen non gaɗirten zaɓe.
Barisita ɗi tawaɗo bene, ay ko fati e laamu heɓango ɗo America ɗo, ayo fadde makko warde o tawini caɗele kane heewi ko ɓuri hewde leyɗele kewɗe eyo laamu muɗum potal boni yiru Mali, Burkina, Niger, leyɗe goɗɗe e Guine en. Kono Ukraine risi anga caɗele ne heewi ɗo laati Amérique wonno ko tiggiterte Allah kanduna o daña ko waɗi.
Hono woteji Amérique ɗi hoko ɗum nalnoto Donald Trump yo o waɗa ɗum yo o waɗu no o dartinta, o waɗa feere no o dartinta hawreji na kaɓe gonɗe nder moyen orient kañum e hakkunde Russia Ukraine. Sabu dowlaji dentuɗi Amérique kan tan jogi sembe ko wawta darnude bolbole ɗe.
Assalamu aleykum Dande Fulɓe, min ha ko ndarumi laatago Donald Trump hoorejo leydi Amerika waddai jonde jam har nder duniyaru, waddai jahol yeso.
Yankoɓe tedduɓe, jofi timmi yewtere men Dande Fulɓe. Komin woni ceernomo Doumba, mi weltanike Abdourahmane Dia, Lionel Gahima ko kamɓe mbalnitilam no Dande Fulɓe laatora gila Washington. Mi weltanike kadi noltodiraɓe VOA Fulfulde kañum e ɓe hoɓɓe ɓe kalduɗen e mum e nder o taskaram hertinaɗo. Iɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Miɗo yalani on jam nokku kala ka gonɗon e adunaru, on jarama.